πληγή. Ρε γκο, ulianzaga zamani kunionesha mapenzi ya ukweli, mwingine sikutamani, sikujua kandoto zingefeli. Lakini sasa hivi hata sielewi, mazigizaga yanatoka wapi? Maswali majibu hayachelewi, natapatapaka mfamaji. Minapiganisha mikono yetu isepe kinywani, unazidi kuliwasha pepo la ukaba mitaani. Najifanya sioni, naumia moyoni, lakini saa maji yamefika shingoni. Kila saa kolomi unanichuna cholomi, afu wenzangu wana mega bule. Yani kila saa kolomi unanipule cholomi, yonadilitise kutokitela moyoni. Na 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 nafungasha narudi kwetu mama, na 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 kwa penzi lako zimenishinda drama. Na 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 nafungasha narudi kwetu mama, na 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 kwa penzi lako zimenishinda drama. Mbona kwako yanavumilika mengi, pengine kuyanika spendi. Mara ngapi na kufuma ukiwa panamba, unanipanga tunawapiga nauli. Haya ni penye ananipita shingoni, sema napuza sifa ziga moyoni. Leo na nawa, na nawa, na nawa, najifanya sioni, naumia moyoni. Lakini saa maji yamefika shingoni. Kila saa kolomi unanichuna cholomi, afu wenzangu wana mega bule. Yani kila saa kolomi unanipule cholomi, yonadilitise kutakitela moyoni. Na 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 nai nafungasha narudi kwa